waxa magaalada Mandheera maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay amaanka. Kulankan ayaa waxaa goobjoog u ahaa dhammaan mas-uuliyiinta la soo doortay oo uu hoggaaminayay barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif iyo ku xogeenkiisa Dr. Cali, Senatorka Mandheera Cali Rooba, lixda xildhibaan ee laga soo doortay lixda deegaan baarlamaaneed ee ismaamulka, guddoomiyaha ammaanka u qaabilsan dowladda dhexe ismaamulka Mandheera Amas Mariba, iyo qaybaha kale ee bulshada. Kulankan oo qaatay saacado badan ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaco ismaamulka. Kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif.
We have met at Granada Hotel, Mandheera today, on 19th of June 2023, to discuss the community-led innovative approaches to preventing and countering violent extremism. We fully appreciate the effort made by our security organs to secure our county from both internal and external threats. We have deliberated the issue at length and made the following resolution as
waxaan maanta ku kulanay Hotel Granada ee magaalada Mandheera si aan bulshada ogala hadalno habka cusub ee looga hortagayo xagjirnimada. Waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa dadaalka ay laamaha amniga ugu jiraan sidii deegaankeena looga xaqiijin lahaa khatarta amniga ee ka imaada gudaha iyo dibaddaba. Waxaan ku wada tashanay go'aanka soo socda.
Number one, the national government, the county government and the community resolve to collaborate in fight against Al-Shabaab. Number two, we adopt an inclusive and proactive approach that resolves around the special units operating within Mandheera County. We also agree that it is important to properly keep our existing operation units to cope with the ever-changing dynamic tactics employed by our enemy. Reinforce the selection and the vetting of MPRs through the existing structures we already have, which we have discussed it in length. Operationalization of the newly established national government administrative units that include the sub-counties of Asabito, Kalalio, and Dandu, and several other locations and sub-locations which has been gazetted, some as far as 6 years ago. Enhance community and government collaboration to promote information and intelligence sharing.
Ko, dowladda dhexe, dowladda ismaamulka iyo bulshadaba waxaan isku raacnay in la iska kaashado la dagaalanka Al-Shabaab, in si sax ah loo qalabeeyo cutubyada howlgalka wada ee hadda jiro si aan ula tacaalno isbeddelka joogtada ah iyo tabaha ay adeegsadaan cadowgu, dib u soo celinta ciidamada NBR iyadoo loo marayo nidaamka SOJ, in la howlgaliyo waaxaha maamulka dowladda ee dhowaan la dhisay, in la kordhiyo wada shaqaynta dowladda iyo shacabka si loo kobciyo xogta sirdoonka. Dhanka kale, xildhibaanka laga soo doortay waqooyiga Mandheera, Meeja Bashiir Cabdullaahi, ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeyo la bilaabayo howlgal ka dhan ah kooxaha hubaysan ee mararka qaar falalka amni darro ka geysto ismaamulka.
Waa arrimo aad iyo aad u muhiim ah. Annagoo madaxda ka imaaday Nairobi iyo countiga sii joogay iyo county security team, waan falanqaynay, waxaan go'aan ku gaarnay arrintan inaagna khusayso oon dacwooyinka gaarsiin doono. Tolkiin waa la hadalnay, ayagana waa naga aqbaleen. Marka wixii berri ka bilowda mashruucaas la bilaabi doonaa, laakiin go'aankaynu waxaa waaya nimankan na dhibaaya oo countiga ku jira inaan iska celinno dowladda iyadana shaqay ka qabata, annagana haddaan ahna madaxdi iyo tolki ayagana inaan gacan siino dadkaas aan iska qabanno. Marka go'aankaas waa gaarnay, waa community driven initiative. Assalaamu alaykum.
Cabdi Qafar Umar Ibrahim, Cabdi Qafar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.